Mayabele, Zimbabwe, Mayabele, Zimbabwe, Mayabele, Zimbabwe, Mayabele, Zimbabwe, Mayabele, Zimbabwe, Mayabele, Zimbabwe.